Psycho
Simon the map,
yeah. Don't you see, yo? I get the microphone, yo. Expire. Wakati wa ukombozi, ya nini machozi, wanini utozi, saza kazi, sura kijambazi, pai viazi, usipai mandazi, shindi imani ilizi, mambo maguma zoezi, zama hizi, kama Yesu alizaliwa kwenye zizi, mimi hospitali bila nyuzi, kwetu mbozi, mjomba banguzi, tachekaje na mwizi, hivi majuzi, kafa shangazi, kisa chacha kazi na cheuzi, yeni nani cheuzi, aje kwetu na bedani lenye tezi. E mwenyezi, tulinde na matembezi, mana vita mandalizi, wambele ni wazazi, walovishwa minyololo na mlowezi, anachochea ubaguzi, huko sauzi mzawa, langi nyeusi na muuzi, bize na vipodozi, kijana wa sasa, nini unataka, olewa na ngombe nyingi, na wewe ni mbuzi. Pevusha fikla, acha kuwa na mawazo bikla. Hatupo kwenye jango, tupo kwenye azi yenye mchongo. Bongo ni kama Kongo, bongo ni kama ngambo, yo. Yo.
Yeah. Mic check, 1, 2.
Mic check.
Magic.
Yeah.
Sioni afadhali hii safari ya mateso. Maisha misukosuko ya hatari laba kesho. Mapepo, imani hafifu zinayumba. Nyoyo dhaifu watakatifu wana. Jenga imani sali sana. Ama shika dawa mafanikio gali. Nitafeli kama sina power. Kuwa na voya ujasiri shika njia. Maisha vita, mwanangu expire linambia. Leo nimesimama so bingo na so zali. MC, zaidi ya mitindo na flow kali. Kejeli, wanapandikiza dhana duni. Wanaficha ukweli kuvuruga utamaduni. Mwamba mgumu, black preacher, black thought, yeah, black teacher. Namulika kila dark soul. Amu usimame upambane au kimbie udhara ulike. Ukishindwa au kishinda usifiwe. Yeah.